Semerehe ikuvuga iby'umurenge wa Lani ndutaziko naho turusha gukunda Lani ndutaziko ko tubayeho mu ntambara Lani ndutaziko naho turusha guhangana ngawufunga uri joro harufunga umwuka arara mu bihuru kadurara mu mashuka arasanze umwana asenga kuri nyirako yazuka nibwo nabonye ko nagitegereje imperuka
mukapo nivuga bino baraducinje itabi nabonye abapagani bahagaze ku gatuki apotre nagwe bigeza aho gihakana ubwoko nabonye akimbwa zimoka ngo tora Uriya bari yamufana twe turabasumba Dirapa b'umunyamurenge ubwabo bibarenge Ndi gangsta utikora ibyanyu turabizi Aha amabonsa agirigwa inyuma inziri mu busana Yanga urube y'umunyamaguru mikabutura Hari bararita beri bwa kutubona shira kirido Ndabamirisha panano Trap utwatsa umuriro Ntakivera nshaka kubona kureba ikapeti Kuva neza saza neza biri high quality Sikara mu miti za miti ndayica clarity Ndabizi baza kumbura abanzi baza tugura Ndabizi uyu muziki turi gukora uzatwungura
Yewe ndahemera Yewe ndahemera Imurengi wabo abantu ndawumva ngaseka Yewe ndahemera Makunda kurusha uko nikuna Makunda kurusha uko nikuna
Jose cyangwa Uganda Just be proud to be Munyamurenge Waburi Kenya mu Rwanda Jose cyangwa Uganda Just be proud to be Munyamurenge
Umunyamurenge nutibagi umuco
Akora uko ashoboye arwanirira ubwoko
Umunyamurenge nuzirikana gakondo
This comes to you Zamwe naba mambre crew Na nafata gun cause I need to prove Nabyo kwihakana I go stay true That apo hejudu Nakwibagirwa ruguru whatever that we do Made in Mlenge Icho nicho kirenze Pull up na kirende Itoka tuopepete Wote wasepe We ain't been patient That's a sentence
Usima mkamahanga ndakatiye mura byumva Usima bw'umurenge ndafatiye turanyurwa Reba struggle kuna block nayo turafunga logo Asimi sozi murenge minembwe ndari rondo yo Fachi ni fachi Usima pati panikamo Undi ndi sari Yuskari sari sari ramo Imano yani Usima izi mbani ramo Apani wachu Buri munsi sasu ibagwamo Negera mash Na uzi wachu Iga gash Numvisha abanzi Na unya abanzi Munga abanzi Ndamanuka Imani zaba ngabisa Uriru
Ni wonyine kusanye nashize ku mutima Iyo nibutse ibihenda kumbura nkaririmba Ni wonyine kusanye cyeriza ngakumbura Sinjubire inyuma Nareke
Bamugisigira imana ahunga abantu Ntego iminsi igihe kizana gukanga Ntego gutwi nkibutse n'iby'abasaza Bana turaziyo gakunda hazaza Umunsi nk'uwo nibwo nzamenya aho mbera Mpanga amasorekana n'ibyo biveira Umwana mwiza n'uwo mu mihana Utuma neza ndirimba bya sana
Sinabaleje ngo nyibagigwe umugongo wampetse mama Ngobyi yaduhetse uragahora ko murenge Murenge nziza Urakaramba Imbunda nziza Mabona ikanziza Abakobwa beza Sinakubwira Ibuka mu bimogo mogo kwa sogokuru Tubyina haya 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 haya
Umukobwa w'umunyamurenge Uko niho kwivuko Agaciro kacu bi kolongu